CoPlayJams.com.
Ladies and gentlemen, I'm a team of music is in the house. I'm a team of yo.
Just get
any loot. Never on my knees.
Kopakona kuri nekoro. I'm a buzz ninde tabakoro. I'm gonna push up. I'm sharp quite when I ready for. My babo chong like carry la pachalo lupia. Songa wakoko la kutsanga na tuya. Shapa ta punch ta ya kupeneka. Time is money so a punch money. Muku iche fiaba mona mavu kembo. No ishi vati ninele bolida. I'm a businessman te inekada. Naliva shumbe falakas. So nkwimbanga inefalakas.
Nakashe ipifi vampa veve wa soske. Ni mateke spiti kwa umana choske. Ama selanda igewe la te ine exe. Flo ni ase gaile keni watungwe. Watumfwe. Leka watumfwe. Watumfwe. Leka watumfwe. Ini sati story so fiume amba kristalini wa mutule linso. Owe, chipo nanga piuteni. Pakumponya patopo mwe marapa piuteni. Choske, leka watumfwe. Mulembo wachipuwa upwila mulitumfwe. Undisputed kwa tini boika. Pakwimba bato na ine wala papaika.
Banga wadiava mbanga po life ya dikosa sometimes it is simple. Good teacher always good exam. Fragile life akutisika beseto.
Ama team tuvombela kavwali. Saka mabazi bebe kunga babu sali. Senior ya matalibani. Bano ama sunda kupenu kampasha benga
gai. Sisi vampa bebe wa soske. Ni mateke spiti kwa umana choske. Ama selanda ikewe la teine exe. Floni ase gaile kene watungwe. Watumfwe. Leka watumfwe. 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 Leka watumfwe. Ruu. Ruu.
Competition kuwaiba. Daima dai wakai nine survivor. B-Boy Universe.
Survivor.
Amanaila.
Commander God.
Eshina.
Kasam. Nikumona, chale kuwa apondo. Yela shinga, sizwa chanyu
kose. Jumaining,
kaponda papisi. Nachini ya rakamba ni iti. Wanecha Mr. Mika.
Dry
matisi.
Mwana vena bike, bossy chappy.
Yeah baby music.
Nama timu yon sabam dada waish. One lole, shilefu waba pastiliti na batamanga waish. Shaba chama nyazi mdala.
Nenevo siwa kama.
Nenevo sinye.